Metuwa kwako mama, sijui kama limbwata. Basi punguza kidogo wewe, umefundwa na nani? Uwa uwa mama yeye ye. Mambo yetu ya ndani yamekuwa hofu kwa uwa uwa mama. Wataka kupindua penzi letu, wacha wachonge situfanye yetu. Wapambinu situpeni beki kidogo. Singa tukinga
punguza kidogo, punguza mikogo, punguza mikogo, punguza kidogo, punguza kidogo, punguza mikogo, punguza mikogo,
punguza, punguza mikogo.
Unavyonyonga sebene juu ya chaga unanikosha mpaka nasema punguza kidogo. Sauti yako ya maba kama kingola, awajui ndo mana wananicheka.
Bachekanga, chekanga, bachekanga, cheka, 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 cheka. Bachekanga, chekanga, bachekanga, cheka, cheka, cheka. Punguza kidogo, punguza kidogo, punguza mikogo, punguza mikogo. Punguza kidogo, punguza kidogo, punguza mikogo, punguza mikogo.
Punguza, punguza mikogo.
Heyo pacha, Christopher CB. Punguza mikogo, Fabrice Mainga Matete na Houston, Serge Dibwele Bogar na Vegas, Mon General Chibangu Ojabadelar.
Kama ni kuchukia wachukie, ninachokijua sisi tunapendana. Una ulivo shola mama, kiyono pwete pwete, pole pole malembe, izo kelele zao nisijali. Ninampenda tu na napenda yeye tu, kwake nimeshaoza. Uwe uwe mama, wacha waseme tunawacheka.
Achekanga, chekanga, bachekanga, cheka, 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 che. Bachekanga,
punguza mikogo.
Oje bandu papa na Rolsi Bill Gates Katunzi Muzamiri Yalengose VIP Yusufe Kitumbo Atman Bilinyi Wapisele.